Nelly night dressing.
Nelly night dress.
You know longer than you.
Chicle for your striker.
Exclusive from
Skyla.
Skyla,
let's go.
Chinja, ufumani geusili. Au sala manga phone. Kono Nelly ranye lana. Nelly night dressing. You know longer than you. Cheza naniona Kono nilirwanye lana Kilo uchinja Ufumani geusili So meka ni kumeka Cause of the sunshine
Unisile nilino singe nifumbate zipilo Nipangile mistake kukusepa mavupilo Hainyani fela kelo chichakala ngelo ngolo Kunisia nilino singe sinala munjongolo Kono nilikuni onafani wena ranyala Na unisile mama pesha nikapila onachwa Mandoni woni kuchipa kona wile kwa mabwana Nini net dress yolota pisa falivyan Wakati nganga nifoni kutifumani vamane Mane uli kutichwa nizona nya anilikeni Nina fana chinta jane kuli nifumane pene Falasti konti hubona nikatani ya kapine
Dressing, you know longer than you are. You know chasing than you are. Kono nilirwanye lana kilo uchinja. Ufumani geusili, au sala manga phone. Kono nilirwanye lana. Night dressing, you know longer than you are. You know chasing than you are. Kono nilirwanye lana kilo uchinja.
Boy, Kusapuma baby when I you are nice Jwale ya kunisia kwa pilu yani you are nice Is it because ufumani vasila Kachekuwa na tula kutia ni na mali Kwa edu iso plan Nikafumana ape basiri vangana basizani Na kuetelele nelu nzelu cheza Kanti mwa pilu ne ulelile kunzieza Naziva maboya ne vanze vapuma Ne uli avaka kunyala bau kayokuma
Nelly night dressing You know longer than you Cheza naniona Kono nilirwanye lana Kilo uchinja Ufumani geusili Au sala manga phone Kono nilirwanye lana Nelly night dressing You know longer than you Ino cheza naniona Kono nilirwanye lana Kilo uchinja Ufumani geusili So meka ni kumeka Cause of the sunshine
Hani upula Mwani vitile niwe na geo Hani upula Mwani vitile niwe na geo
Hani upula lizi la zenga tazelu fitile Wanisia walikwasha oli kutisi felile Ninilifa niliwonda nilikuli nikunya ale Upangile muatio hawasa kuikinele Walivala kulikuwe na nenili night dress Nikafumana wangana I know God will you bless Twalifa mabupilo na kuyesa nilipress Please na kupasiko watapu ya kapress
Nili night dressing You know longer than you are You know chasing than you are Kono nilirwanye lana Kilo uchinja Ufumani geusili Au sala manga phone Kono nilirwanye lana
Nili night dressing
You know longer than you are You know chasing than you are Kono nilirwanye lana Kilo uchinja Ufumani geusili So meka ni kumeka Cause of the sunshine
Skyla Frappers
Skyla on the beat.
Make them down.
Chief Cliff, aka Striker in the building. Yo, Skyla, I got ya. Real Mwiza, see ya. Monte yeah. Junior. Kiss J, aka Man Loser, see ya. F Dizzle, DJ Lika. Hey, I'm a power, I see ya. Leaf K, Bowsy. Hey, yo, Banks, I got ya. Hey, just B, just Bar, I see ya. One Gigi, hey, J Wax, I see ya. Sorry. Last Mass, Diamonds.
Download more music on ZambianMusicHits.com.